ya puse.
Nasema sante na si pupa mse. So hivya nini natakupa, that's if you can pray. Hey. Na atakani na wabore, nikishinda na wataji ya kayole. Bora ujue sinangore, bado tunashine ama vipi pose.
Kushine tunashine ama vipi oji, kwa mwenyezi juko fiti oji.
Wenye roho mbaya tunawaeka fit, atuwakanyagi fit ndi.
Ndio baraka zikikamone kwa mbali, wabaki wakilia kama tumbebi. Hey.
I got the congregation saying who your pastor ni moto. Nikitibu na kafunga, misi daktari msoto. Brand international, sastaki loko. Bora high, weather chai, I'm a Cadbury Coco.
The thing, bora high, bora high.